yokuzuma, impi yokuzuma, impi yamanga, impi yamakobi, impi yamakobi, impi yozuma, impi yozuma, impi yamanga, impi yamakobi, impi yamakobi, impi yozuma, impi yozuma.
Kutubutu ba majongo silona loe tuzo funu tando kete za tabe yegi shima. Iginqe iqale phezu kwawo akhawuleza zeza nanela phansi azondole nawo sanibonana njingane onsango. Ngizothuma ingane igijima ishone phansi azondoleni iyongicelela igunya kumkhulu ufanifani ngixova abafana ngomkhonto lamculweni ngoba ngiyabona bagcwele kudelela ngithina sikhulise ngenhlonipho phela. Uma bengangibona ngixabakashiyela bengabuza ukuthi mfana unjenjenje ufunze bani ngoba thina sanginika umsizwa nenhlonipho kulo mhlaba. Kakhulu azokwenzana okelo kwathi inhlawu ingoma liyishaye futhi liyayinenebula. Kuye kwancokola umkhulu ugili phesheya wesidumuka ngo-2013 wathe umfana phela abanye bashaya bese bethi wani nje bese bethi wanyawanya kanti wena uma uzoyishaya ngizithi ucathi abafana bazokwenzana e bazokwesaba abantu. Ngisho Thembi komzala babekhona lapho sahleka kwasekuseni singalela. Ushikisho lithula lingathi livuwo namandla njengamanzi oyizola phakathi ngoba bonke beza ngobuso bethi uma bephakathi beza ukuthi unani iy'ndaba zakhe ke wakhala iy'ntombi kumasikandi zathi lo bhuti ayiqhenya futhi unesithunzi esizima kabi. Beze ngithula mina ngayihlekela ngoba phela thina uqonga sayaqala umculo singakaqala asifani nolokhuzana ababanjelwa iziginqi. Ngidlala ndala ingoma enkulu futhi yamahwanqa sukuyisala muphi umasikandi ngo-2000 nolokhuzana ngingakaculi bafana nisezingane. Ngimshaya ngosibhalabhala sentombi ejole next door kwashintsha ukukhuluma esokweni lapho uma kanjena. Chushula wemchushula yabiza ebhekuvile mangwanela hlabenizokhathamba la ngimthathe khona mashanzi. Ngikuphusha ngempishimpishi unyakaza kwephansulela kwentshingi labasala bebambo ngezansa abasesoweta abantwana. Ndadlambe mthola katholakele mabili amasango kholele okuya khonele okubuya khonele kohadele. Wayihlaba kwezakala mziba kwaze edokuzinivele kadobaqala. Uma phezulu wamaphumule emvoti kakhawuleza isigodi. Wahlaba umlanjwane eqeda lazondive ezandlebe lavuka ushukela lahamba lawolandiza ethekeli ulahli bhastela wathi umlanjwane. Nale gingi zabanomzane shaya iy'gingi zababhemu heyi ngathi ngiyishiye khona lapha mina nansi mshunshu uhliziyombi awe malo awe bako nankamahlazi.